Kukhona ikhaya lamaqhawe angqobileyo, kuhlala amangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, nokukhala nokungcola kuvalelwe ngaphandle akungeni khona. Kukhona ikhaya lamaqhawe angqobileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, nokukhala nokungcola kuvalelwe ngaphandle akungeni khona. Kukhona ikhaya lamaqhawe angqobileyo, kuhlala amangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu akungeni khona, kukhona ikhaya lamaqhawe angqobileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, ngoba izobuya inkosi yamakhosi, ngoba uzobuya uJesu emhlabeni. Wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, 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 haleluya, amen.
Osibiza bonke abantu, bonke abantu mabeze kuJesu. Wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, amen, haleluya. Kushe inkosi yabo bonke,
ongiyathanda abangithanda.
Kushe inkosi yabo bonke,
abangifunayo bayangifumana.
Kushe inkosi yabo bonke,
amen.
Amen, 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 haleluya, amen, amen.
Osibiza bonke abantu,
amen,
bonke abantu mabeze kuJesu.
Amen,
wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, amen, haleluya. Kushe inkosi yabo bonke,
ongiyathanda abangithanda.
Kushe inkosi yabo bonke,
abangifunayo bayangifumana.
Kushe inkosi yabo bonke,
amen,
amen, amen, amen.